Yo.
E-Sounds.
Feels good to be back. Love nani fanya niwe crazy. Jealous nani fanya napandisha temper daily. Najuta cause najiona siko no more tena lately. Sina la kufanya ndo nazidi kuwa crazy. Mangapi tumeshare, mangapi tulidare. Mengi tupo sana mpaka stories au mbea. Okay sawa nili change na nombana nkakose. Ila kosa siyo kosa bari kosa kurudia. Sina mana ni maksudi nilifanya kwako dear. Nipendo langu kwako likafanya nkapitiwa. Siko okay sina mani ndo nazidi kupote. Na kupenda soni haya hata kama wakinchukia. Please girl. Najitaza ila bado minashindwa kuforgeti.
Oh yeah.
Na vikwazo vinazidi na ndo maana na regreti. I respect you, admire you, kwangu we ni joy. Kwako tu si choki, kwa wengine niko hoy. Me, I'm not a playboy, so don't pay me like a toy. I'm sorry niko serious, kama man William Troy. Leo niko hapa, ala kesho sili joy. Best to kini tenga, ndona kuwa sili joy. Ndona zidi kuwa baba, missing you for rafa papa. If you give up on me now, then I'm dead, me na apa. You didn't mean it when you say you wish me dead. Best to kwedi kipa, ndo furaha yako we. Kukupenda siwe nongwa kuni treat kama zoba. One day I wish to pendane tuwe pamoja. Najikaza ila bado minashindwa kuforgeti.
Oh yeah.
Na vikwazo vinazidi na ndo maana na regreti.
Mambo tulofanyo kwenye ma Hivi kuna nani kama we Kwa usiniache mimi mwenyewe.